Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin.
Misida Siradi Al-Munir bako jikoroni asei golf mingoni. To al-islam em e fuwar julde nafila ngajim jamma al-jumande. So won dabereji golli radi do bangal sakare nyawo honon loture julelem ndiya e sabuni yopugol metri goto hakkuni mabbe ka teddinaka. Lewi alma misinde o do dabere yadata e sharia ngaji jul. Umar Dumbia alma miside Siradi Al-Munir bako jikoroni golf.
Min pami dabere juingol kaake lotirde juude damgal miside de min kolliti nato fa juulo fu lota juude mudon tafon tawredu kuril gerkine wura yasumo on dabere biande himbe bondira hakke metre goto waawa laataade sabbi don yaadata e diina alislam en ka
Nuhum Keita neddo jodido sabali bugu ila korka ka fuddi jamma fu o mo wara wadde nafila ngaji makko le misinde faiso o wi o mo andani farati gondo e labagol nyawo le wi makko Allah tan waawi reenu debbe
ya miside sabi le leydi met andi wala fuddabe bamande hollitane wiede miside jidi udde dodu e gondi gol an meri du yade julde himbe mi andi ana hulbeni ka dum watta fa hada kan jade juldeede e himbe mi bami dabreji rende hora mi nyaago alladu denaago
Muhammad Rahman Bakeita kayi ko darni julgol nafla ngajum le misinde fa orento orena himbe galle mako o bami adi heddade ciudi o mo narda alsamen be fu holo nyawo
min kay watti joni o suudu njulammi sabe nyaw coronavirus gondo le adnar Allah ndufu handen o himbe fu hal makko kalda gouvernement bami dabareji fewde e makko dum wadi kewde uddi misidaji mubben asilamen fu ana kani jokkude de dabare
mi cintine himbe wiide won misidaji yogaji uddaadi ila nyaw o yaa himbe yogaabe le leendi le hakkune misidaji uddaadi ana miside mawnde tar salam kanye Xavier ngaji yogaji jogidi dati altijania.